ushunyiwe usemncane kule ntoma le ungangikhona kanjani thula mfana wami usemncane kulo shunyiwe usemncane kule ntoma le ungangikhona kanjani ngiyinkosi malonda ngiyinkosi mangosha mfana ungangikhona kanjani ungasivya kanjani Ngiyinkosi mangosha ngiyinkosi malunda mfana ungangimela kanjani wena ungasivya kanjani lehla kusa thula mfana wami usemncane kuloshunyiwe usemncane kule ngoma ungubani wena ngehlula mfana wami bengikhukhula mfana bethwaya ngikwazi ungangikhona kanjani ngehlula mfana wami bengikhukhula mfana wami babe ngikwazi ungangikhona kanjani thula mfana wami usemncane kule ngoma le usemncane kule sigingci lesi ungangikhona kanjani
Chula mfana wami, oh chula mfana wami. Chula mfana wami, ungubani wena? Chula mfana wami, oh chula mfana wami. Chula mfana wami, ungubani wena? Chula mfana wami, oh chula mfana wami. Chula mfana wami, ungubani wena? Memucho sesifikasi so ashaya la mafala tiane samusethu sikumenda bangkosi sifikasi so ashaya la mafala tiane samusethu sikuma wamaqhibi sifikasi so ashaya la mafala tiane samusethu Sikumendimini sesindikazi Soshala mafaki amehla kusethu Chula mfana wami oh chula mfana wami Chula mfana wami ungubani
Hawu Tahani bo ufuya ini ufuya imana umthakathi wilikhonde uyikho konke lokho hamba kuxakazisa bonke abantu emhlabeni lona jikelele wena uhamba uvima sonke isiwasa abantu ngoba uthi uhlose ukuthi ngeke beze bephumelele obheke nje namhlanje zikonke sangakwethu kwasise phela ngithi zonke izinto siyazenzela ngithi bafana bayigezwa amanzi thathani ihlanguseni bafana ningene ehlele ngezansi nishaye nje konke okuyithela kwasisa ngithi vele lo shuni lona siwuphethe ngenkani angeke ngisasho lutho bafana bakithi angeke vele ngisasho lutho ngoba secacile ukuthi vele senginehlule Ubusha uya njalo namansinsi bathu ntombi yapi ngapha ntombi singathi amyeso uthando nawe afiye egcineni afiye yaga Ungasho ukuthi umfana wesithembu uma uthando washo ukuthi umfana kamnawe ngoba wazi sevele yime ngikhonya kulezi insuku lezi Ngithi nisakhona nithule nje ningibuka ngishaya ingoma yonke emhlabeni jikelele kwazi sengoba vele sengiyakhonya kuloshuno nawe dlamanzi Angeke ngisasho lutho abafana bakithi into engifuna ukufundisa yona nje iyodwa Inkakana nenkakana lindle umsundu wangakubo sengikhathele ukukhuluma Angeke uzuzalwe imali isibhebhe sona oshaya ingoma yasenqutu. Angeke uzuzalwe kwala sandla wemkhosi oshaya ingoma yasebabana. Kwazise phela vele secacile ukuthi yimi inkunzi kuloshuni lona. Hayi ngane zakwethu nje bengithi angindivashele kulo nyaka 2022. Ngindivalele ngegezo amanzi anginamuntu phela kwazise vele sengimdala kule ndima lena. Ayikho nje into esengalokho ngiyibanga ngiyibanga nabafana ngizoyibangela ukuthini. Ngizolwela ukuthini. Awufika ngiswe. Saphamba ngobuso wabuthula uthi nje du
Chula mfana wami oh chula mfana wami Chula mfana wami ungubani wena Chula mfana wami oh chula mfana wami Chula mfana wami ungubani wena Chula mfana wami oh chula mfana wami Chula mfana